Hello.
Nipe karanga mbichi.
As you know.
Baby,
oh. As you know, wanama.
Oh, yeah.
Message.
Wa wanapenda kuku, wanapenda baga. Mistaki chochote, baby, nataka karanga. Lete taza buku, zitandosha sana. Utundu tundu njaze mchuzi, tunongeshe mboga. So baby, nipe karanga mbichi. Baby, nataka karanga mbichi. So baby, nipe karanga mbichi. Baby, nataka karanga mbichi. Say baby, oh.
Makataji na makopa ama nise mikuwa kolofa. Nikiwa sina kitu minitaenda kukopa. Baby zimezidi sana izilaizi. Utanifanya minitadai. Nipite peku peku mitani kama crazy. Watani cheka, yeah.